pretty bangs, yeah.
Bo warume kana sweet, kugu na tileka kwa ya poti. Na sigara ni saga nanti, uyogwe mupepe ya na yemba gayati. Bomu weli zovu message wa wovu kaba. No mutende lambu na matoga kama. I was viewing the look and I loved you better till you missed up in your own drama. Wasubira mapela katolie yofa. Siganye kwa galera gukunda. Na yakaze kokoli na waburendia. So ni nakuvya kole na wikinka. Don't touch me. I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night. Don't touch me. I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night. Ze wampolo tela evya tala katanta le sama. Chesama nyanti kwa likuwa sama. Klasi yange yalia kilanyo kwa bobolina. Nzoku kwa takote wali mbowa. I was a puppet on an island. Nenche kumira wajinda ganti nza ina ina. Yurosaka like the twilight. Kewabu kambu na kasente kawaraina. Wasubira mapela katolie yofa. Siganye kwa galera kukunda. Na yakaze kokori na waburendia. Soni na kuvya kole na wikinka. Don't touch me. I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night. Don't touch me. I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night.